Kristo otudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe, otegeera obunafu bwaffe bwonna era otuyise okusemberera entebe y'okusaasira.